Mr. LG.
Ninyamagani, nimeikosa buchani, nitaipata kwa nani, yenye viji mafuta fulani. Naitamani, kama nitafune gizani, kwenye upepo fulani, utamu nisikie kisogoni. Nataka nyama nyingi pilipili weka, kata ya mafuta na mifupa weka, utumbo wa maziwa chumvi nyingi weka, iwe nundu au kidali kata kata weka.
Kata, 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 kata nyama kata, 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 kata tena kata, kata, kata,
malizia kata.
Kata, kata,
nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama. Nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama.
Iyo nyama naomba tukatiane mama, pasu kwa pasu tusipunjane sana. Na nyama ya kuku wa mayai, nilisha kulaga gongo la mboto. Zile nyama za kuzunguka zunguka mitaani sitaki yo. Iwe tamtamu ambayo nikishushia na wai shangilio. Nataka nyama nyingi pilipili weka, kata ya mafuta na mifupa weka, utumbo wa maziwa chumvi nyingi weka, iwe nundu au kidali kata kata weka.
Kata, 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 kata nyama kata, 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 kata tena kata, kata, kata,
malizia kata.
Kata, kata,
nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama. Nyama ni nyama, nyama ni nyama, nyama ni nyama.